mimi hapa bachi tena.
Giddy vibes.
When I first said I love you, ukasema ni mapema. Really wanted to kiss you, ukasema tunasoma. Unakumbuka when they said kiss, ndio dawa ya homa. Then I wrote you a love letter, ukasema mina choma. Unakumbuka, ukiningoja kwa barabara limradi tuonane tu. Unakumbuka, tukidara na nyuma class, lakini atukuwa itu. Nilikuwa babi msoto, lakini nilikuwa na ndoto. Tukapanga unizalie watoto, ukaniacha juu ya changamoto. Ndiye my first love, wewe ndiye wa kwanza. Ndiye my first love, wewe ndiye wa kwanza. Sisi sema nimesahau hilo penzi lako. First love, wewe ndiye wa kwanza. Kumbuka ukisema baby I'll die with you, lakini leo uko na mtu. Naona sana una wivu mama. Naona mara unapigwa munju. Nilivyo dry tani wakutu. Unihurumie rudisha utu mama. Memories, girl you're my memories. Nilikuwa babi msoto, lakini nilikuwa na ndoto. Kapanga unizalie watoto, ukaniacha juu ya changamoto. Ndiye my first love, wewe ndiye